ankole byosima Yesu mpulira nnemererwa kusaba kimulero ojje wobubi munda yange mu mubiri nnwana naye akizudde nsirina kye nsobola awatali ggwe yawangula mpulira nzirika nnyamba nnyamba Yesu tondeka kukwankwata tondeka kutambula nzeka kwata omukono gwange situlamo kama mubunafu bwendimu kwabanga nekyaye nzize gyoli gwalina manyi eyawonya bagenge nange mponya nyamba Yesu tondeka kukwankwata tondeka kutambula nzeka kwata omukono gwange situlamo kama mubunafu bwendimu kwabanga nekyaye nzize gyoli gwalina manyi eyawonya bagenge nange mponya
Swaza
buli wenjogela
nkuwe mula
mukama ni kumavivi
sonyiwa Yesu
sonyiwa kuna mubiri kwe kubate kupaga
zinemenye
zikakanye mukama longo so mwana wo nyamba Yesu tondeka kukwa kwata tondeka kutambula zeka kwato mukono gwange situlamo kama mubunafu bwendimu kwabanga nekyaye nzize gyoli gwalina manyi eyawonya bagenge nange mponya nyamba Yesu tondeka kukwankwata tondeka kutambula nzeka kwato mukono gwange situlamo kama mubunafu bwendimu kwabanga nekyaye nzize gyoli gwalina manyi eyawonya bagenge nange mponya Balirirwe okukeya ne kususa baweleza ne
mbanyoma
mukama chechineselero onongoze tukule kusanire sikirize banja bakwetaga okuita muze tarehe mulisibwe nyamba Yesu tondeka kukwa mkwata tondeka kutambula nzeka kwato mukono gwange situlamo kama mubunafu bwendimu kwabanga nekyaye nzize gyoli gwalina manyi eyawonya bagenge nange mponya nyamba Yesu tondeka kukwankwata tondeka kutambula nzeka kwato mukono gwange situlamo kama mubunafu bwendimu kwabanga nekyaye nzize gyoli gwalina manyi eyawonya bagenge nange mponya
nzize gyoli gwalina manyi
eyawonya bagenge nange mponya
nzize gyoli gwalina manyi
eyawonya bagenge nange mponya
nzize gyoli gwalina manyi
eyawonya bagenge nange mponya